asobola okubiibya anko dije dije nsaboba oluyimba oluyimba buli omulu asobola okubiibya biibya mukawo otudde mu ddiiro lyawo oba ozinira ne mukirabweyo gyokeseza ku mbaga yo bakalekateyo babinye olemu okwejjusa ng'obulamu tewanyumirwa olemu okwejjusa ng'atekwe tewanyumirwa anko dije dije nsaboba oluyimba oluyimba buli omulu asobola okubiibya anko dije dije nsaboba oluyimba oluyimba buli omulu asobola okubiibya yerere di yesterday byanyumya okusinga ebya tude oba tunyumisa ebya tude binyuma okusinga ebya tumoro pate tugiteeke ku apartiment oba kunyumirwa bunyumirwa we don't delay yesterday byanyumya okusinga ebya tude oba tunyumisa ebya tude binyuma okusinga ebya tumoro yelelele anko dije dije nsaboba oluyimba oluyimba buli omulu asobola okubiibya anko dije dije nsaboba oluyimba oluyimba buli omulu asobola okubiibya abadi mwalipaka tuwo down and flow my girl oh gosh be my love love oh newankubadde ng'okalubanga lwazi tofaayo nja kutwala mu sauna oba kunyiga omunyigo baby ennyingo ogonde nga piro baby nkugamba kumatira olukubitiyo wakabi omuwulira anko dije dije nsaboba oluyimba oluyimba buli omulu asobola okubiibya anko dije dije nsaboba oluyimba oluyimba buli omulu asobola okubiibya yelele di yesterday byanyumya okusinga ebya tude oba tunyumisa ebya tude binyuma okusinga ebya tumoro pate tugiteeke ku apartiment oba kunyumirwa bunyumirwa we don't delay yesterday byanyumya okusinga ebya tude oba tunyumisa ebya tude binyuma okusinga ebya tumoro yelelele you see me?